Yes, you as Vivana Bakatunda.
Praise Jesus, children of God.
Musibi Mutia Mulinya Mukama of Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Uguram Mulibutia.
And how is your lives?
Bodizak Mugandao.
You can greet of your neighbor.
Eranga Urijomu Agariso. Uweleza Baba Malaika Bakukufu.
How long wish them ministration of holy angels?
Uwelezo Mudukeko.
That ministration to reach unto them.
Mubiokuruani Savi Entalo Zafe.
The weapons of our warfare.
Bamruani Ire.
That they fight for them.
Atira Bamugabiri.
And that they provide for them.
Mamutzo Budja.
And they renew them.
Mukongero Kutegiri Chigamu Chakatonda.
Who won't understand the word of God.
Murinyali Amukama Wafu Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Mwana Wakatondo Muramu.
Son of the living God.
Yesu Yabazigwenyo.
Praise Jesus so much.
Kurikeyo Naja Mutuseko.
We'll come back wherever you've reached.
Bali batia abobona.
How are all those people?
Mwabavulide kumusana ogwe ekigambo kya Katonda.
Did you tell them of light of the word of God?
Era n'okubategeza ensi ewaffe mu ggulu.
Even tell them our home country in heaven.
N'engeri y'okweteekateeka okuddayo.
And how to prepare ourselves to get back there.
Kitaffe w'omuggulu taganye kutugabira ebyo twetaaga mu bulamu buno.
Father in heaven, do not refuse to give us what we need in life.
Naye kubanga tuganye okuzuula ensi ewaffe entuufu.
Because we refuse to discover our rightful home country.
Nga tulowooza nti bw'atuwa ebyokulya n'ebyokunywa ku nsi kuno.
Think when he gives us eatings and drinks on the world,
amayumba na motoka ne nyonyi,
the houses, the cars and the aeroplanes,
natwerowooza nti wano we waffe,
and we think this is our home.
Naye singa tusooka ne tukizuula nti wano tuli mu kkubo,
if we first discover that right here we are on the way,
abamwetegefu otugabirira mu kkubo lino,
it's very provided us and do this way,
okutuyambako okulanga tutuukira ddala mu nsi yewaffe,
to help us see we reach in our home country,
obwakabaka obw'omu ggulu,
in the kingdom of heaven.
Kino nno yakiteekamu amaanyi mangi,
this one he put in it much strength,
kyeyava yatuma omwoyo okujja tukule.
Why he sent his spirit to come and lead us.
Not ready
to lead them, not going to make it back in the kingdom of heaven. The Holy Spirit,
he leads
them going to get back in the kingdom of heaven. And he gives them power.
Not
getting eatings and drinkings of the world alone.
Naye okusobola okutuukira ddala mu nsi yewaffe.
But to be able to reach in our home country.
And
in the same thing,
kitaffe yakyongeramu obuyinza bungi.
Adding more authority in
it.
And he sent all the angels from the kingdom of heaven. And to come to see we pass this way very well.
To
be able to go back in our home country.
Yeah.
But that ministration, we failed to reach on it.
We're
not discovering that we are right in this way.
And
most of us think we arrived. Others we quarrel for where we are to be buried.
Ebintu bingi nebibeerawo bwebitu.
Many things keep hanging there like that.
Naye eri ejje lya bamalayika abatukuvu.
But the armies of the holy angels.
Likyagenda maaso okunoonya abo abalina okudda mu nsi yewaffe.
Moving on to seek for those to make it back home in heaven.
Okubaweereza.
And to serve them.
Buli we nsoma Ibulaniya sura y'ensooka.
Every time I read Hebrews 1. 13 and 14.
Nti bamalayika gyemu ekitumbwa nga kigenda okuweereza.
That angels are spirits sent to minister.
Eri abo bagenda osikira obulokozi.
And serve those to inherit salvation.
Nkakasanga tebayinza kuweereza nga togenda sikira bulokozi.
I prove they can't serve you if you are not to inherit salvation.
Bw'oba tuli wasikira bwakabaka bwa
Mungu. If you are not to inherit the kingdom of heaven.
Naye singa osaayo omwoyo gwo.
But if you lay unto your heart there.
Okunoonya obwakabaka bwa Katonda obutuukirivu.
To seek the kingdom of God and righteousness.
N'ebisigadde bamalayika beetegefu okubikwongera.
And the rest the angels are ready to add them to you.
Yes, yabazibwenyo.
Praise Jesus so much.
Twagala kulabika nga tweyongera n'olugendo lwaffe olw'eggulu.
We want to move on with our journey of heaven.
Ate okwongera okumanya ebiri mu kibuga kya Katonda.
And to move on know what is in the city of God.
Yerusalemu ekyomu.
Jerusalem of heaven.
Era ng'okusinga ennyo tunulidde ebyo bya malayika omusanvu.
Most of all we look at the seven fruits of the angels.
Emirimu gyabwe n'obulamu bwabwe.
Their works and their lifestyle.
Yes, yabazibwenyo.
Praise Jesus so much.
Tukyali mu kunyonyoka secret code ez'ebyo bya malayika omusanvu.
We're still getting explained of the secret codes of the seven fruits of angels.
Okwongera okumanya bwe tuyinza okukolagana nabo.
We move on know how we can work with them.
Mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Olwaleero tugenda kuba tweyongerayo okunyonyoka secret code ey'ekibinja kya malayika ekyo.
Today we are moving on to get explained of the secret code of the sixth group of the angels. The angels of the fire.
Yes,
praise Jesus so much.
amanya neddoboozi
mutume
Ronald
Witness
omu ne musumba
together with Pastor Bosa
n'omusomi wafe wa Bible
and our Bible reader teacher James
tubaagala nnyo mwenna
we love you all
mu linnya lya Mukama waffe Yesu
in the name of the Lord Jesus
tukyeyongera n'olugendo lw'eggulu
we're still moving on with the journey of heaven
olugendo lwange naawe
my journey and your journey
olugendo lwabo abaatusookawo
the journey of those who existed before us
abaliwo leero
those existing now
n'abagenda okujja okutuuka okudda kwa Mukama waffe Yesu
coming to the reaching of the coming of Christ.
Yenga bwe kutegezeza.
But like I've told you all.
Yo kitafu ya kitekamu amanyi manje nyo.
Father empowered and put my strength in this.
Kyorugendo lwaffe n'olwobulokozi.
Of this our journey of salvation.
Na kitekamu ejira bamalayika.
And he put need armies of angels
to
be able to help
us
overcome this world and things within it.
So olwali tugenda kuba tuyongera okunyonyoka.
Now today we move on to be explained.
Kodi yechimindia echamalaika echomusa echomukaga
great code of the sixth group of the angels
ba malaika abomulire
angels of the fire
yes you was with you
praise Jesus so much
ayinga bwekugambi ndulukuba olugendo ono lwakudda mukuru
like I've told you this journey is for heading back in heaven
atonda arute kama moyo mutuko
God put need the Holy Spirit
na arute kama ne ba malaika
put need the angels
tusomanye chawa ndikuba chino katutide moko
much this scripture let's repeat it
mubaromi esuri omunana
in Romans chapter 8
onyole 14
and verses 14
katulisoma ulire
let's read it and we hear
leo liwe chenjagalo yongere okwete okwete kiriza
I want to look, move on to get to look onto
natuge na maso okunyonyoka code ye
as we move on get explained of this code
abalumye sole yo 8 n'olunyiri olwe 14
Romans 8 verses 14
kubanga bonna abakulembira omwoyo gwa Katonda abo beebana ba Katonda
Yesu yebazibwe nyo
praise Jesus so much
bonna abakulembira omwoyo wa Katonda
those led by the spirit of God
abonno lyezadde lya Katonda
those are the children of God
obula kye tusooka okwebuza bwaffe
first ask in us
ndi omwoyo mtu kubona osubira agenda tukulembira mu kugenda wa
expect this Holy Spirit is going to lead us to go where
Yesu yebazibwe Ebe natuchi gambo chenjaga doluzi
that too is the word I want you to think over so much
abantu banyo bagalo moyo mtukuva bakulembere
the people want the Holy Spirit to lead them
mubiyentaro
in the fights of warfare
mukuwebwa
and be given
mukwega irira kona
exertions
na Yesu mwite gukulembera muntu atagenda gena
mukuru not ready to lead someone is not going to go back to heaven
bango moyo yatuwewa moyo yava mukuru
the spirit gave us he is the one who came from heaven
subudo kula bikanga tudambwa akabako bwo
mukuru able to make it back in the kingdom of heaven
so moyo mtukuva oluvanyuma lwo kujja mission
ye after the Holy Spirit coming in this mission is ready to lead them
abali mu rugendo lw'eggulu
those in the journey of heaven
abali mu rugendo lw'obulokozi
those in the journey of salvation
simwe tukufukulembera muntu yenali wabwero lw'olugendo
any person outside that journey
chikugwande ngekanisa
require of you as church
okukiriza okuyingira olugendo
lw'o accept to enter within this journey
yes yebazibwe nyo
praise Jesus so much
olemo okulowooza nti warokoka olw'ebyo okulya byensi
never think you got saved over eatings of this world
n'ebyo okunywa n'amayumba n'amamotoka
and the cars.
Ibi byo nabya atwa mukubo lino.
All those gifts them to us in this way.
Kusobola okutprotectinga tulema okubulo olwebi.
Able protect us never get lost because of them.
Yes yebazibwe.
Praise Jesus
so much. So bonaba kulemira mu moyo wa Katonda.
All those led by the spirit of God.
Abo lyezadde lya Katonda.
Those are the children of God.
Eye kenyini abakulemira mu ngaba twala.
He leads them taking them where?
Hicho choboteka mutima gwoche
mu. What you put in your heart ask of yourself.
Banga ibi byabinde bya malaika musangu byetulaba.
Seven groups of angels we see.
Bikolira wansi wobujuvo moyo mutuko.
They work under fullness of the Holy Spirit.
Akolibwe miyo musangu ejaka.
Who is made of the seven spirits of God.
So nabyo bijjo kuwereza.
Now them to come to serve.
Oba abali mu rugendo lw'obulokozi.
Those in the journey of salvation.
Abali mu rugendo lw'eggulu.
Those in the journey of heaven.
So nabo sibedi kuwereza muntu oyo.
Them to are not ready to serve that person.
Atagenda sikira bwa kabaka bwa.
Is not to inherit the kingdom of heaven.
Wajja mulokozi wajja kuroza kufuna koko bya kulya na kunywa.
Came in salvation you can't think of getting eatings and drinking.
Aroza ndi okutya Katonda ge magoba go mubiri amanji.
Dear of God are the many profits of the body.
Obula yaga lote kemwe ndoze eri egamba.
What if you put in the other mindset saying?
Ndi okutya Katonda.
That the fear of God.
Okutya wachibi.
Is to hate evil.
Era kuyamba banje okuva mu kibi.
To help many to get from evil.
Era n'okumanya nti osikira obwakabaka bwe wamugomo.
No you inherit your kingdom of heaven.
So mubiona kwesinganya mbo munafunge kabisa.
All we found a weakness in us as
tukwetwagala okutukulembera
that the one we want to lead us
moyo wa mazima
the spirit of truth
yagala tukulembera mu rugenda atutuse wakawase mu
lead us in the journey to reach us home in heaven
iragende baso n'okutuyamba kwe ebyo ebizibu ebiri mu kkubo
move on help us on the problems along the way
bible yebe mwogera kairaga
the bible speaks of it shows
tumwetegefu mu kkubo lino okutubeera obuna ready
on this way to bear our weakness.
For himself,
he knows it very well.
That
on the way their weaknesses we find, after fighting with those who are not in the flesh, the fallen angels,
it's
found that he will lead us.
He
come with armies of holy angels and
camp
them in the midst of church.
We have weakened over them.
In the time of realizing we are in that journey.
Yes, you have
praise
and
Jesus.
So much.
When you look at verse 26, Romans chapter 8. I wanted us to get to explain of this
code.
To understand the Holy Spirit to lead us.
And
angels to serve those to inherit salvation.
There are
major reasons we have focused much on.
Romans 8:26.
The Holy Spirit
sent
to come to lead us.
Is
focused much where we have weakness.
Yes,
praise Jesus so much.
If
we look at the journey heading back home, our home in heaven,
we hear
Philippians 3:20. Things which have failed along this way, those which are weak and not been able to handle, and he can bear our weakness.
Bear
your weakness when you have your other intentions, and they're not going back to heaven. There it means you struggle alone.
Yes,
praise Jesus so much.
Even armies
of angels to serve
us.
First, look at your intention of inheriting salvation.
Yes,
praise Jesus so much. The reason for a long time I told you
that
when we were in the journey of heaven, when we
stepped
with the groups of the holy angels, some of the hard things which hindered them to come serve us,
but
these are the ones we speak of today.
Yes.
Praise Jesus so much. And the fourth thing, he bears our weakness.
Romans 8:26.
Yes,
praise Jesus so much. You think, what does the Father in heaven want? He wants that none of us gets destroyed.
That
we can get back the kingdom of heaven.
And
when look at the Peter, he says,
he's
not sluggish to bring in the end,
but
he's patiently waiting. That we can't repent.
That
none of us get destroyed.
So Holy Spirit
is ready to do this time. Even armies of angels are very ready. But let's prove we are right in our journey. Back to our home country in heaven.
And
we read all along our Father is in heaven. Even the Holy Spirit is very ready to help us. Those who have become
hard
our why he was brought to be in our midst, to bear our weakness.
Why
we are in this way we are in. There are many wolves. Let captives get back to their home country. He doesn't want you to get back to heaven. The battle of Satan is not upon your eatings. Are we together? The battle of Satan is not upon your storied house.
Upon your car you have not yet gotten.
Or on the aeroplane you're meant to buy. All those is confusing you with them.
But
you don't get back to your home country.
agezaako okulaga nti yalina obuyinza obubikuwa
songa
ye mubbi okimanyi bumanya
tewaliku
ebyo ebiri mugune ku nsi ekiki
naye
ekiwo kiri bwe kiti
nti
singa tukizuula omulamwa guno ogw'okudda
ewaffe
ye oli atukulemberamu mu amaanyi bayibuli emwogerako nti oyo ali muffe w'amaanyi osinga oyo ali mu
nsi
ye mwoyo w'amazima ate atugattako abangi ku saidi
yaffe
okusinga abo abali mu
nsi
ekigendererwa
kino
eky'okutuma omwoyo ku nsi
tekiri
nti lwakubolemeredde ebyokulya amayumba n'ebiringa
ebyo
fokasi y'omuntu kuba eri ku kimu okuzza mu nsi yewakukulembera mu lugendo
luno
simanyi oba okategedde
bulungi
ati nga tusoma ebibinja bino
byabamalayika
saagala obuzibuzibwe ku nsonga
zino
kubanga fokasi y'abamalayika
okutuweereza
etunuulidde nti ddala tuli mu lugendo lw'okusikira obulokozi
batuweereza
wennyini we tulemereddwa batulwanira wennyini we tulemereddwa omulabe sitaani ng'atulemesa okudda mu nsi
yewaffe
waalemedde ebintu kubanga waliwo lwaligaanira ng'agamba njagala
njagala
agwe olw'ennyumba gy'atalina
njagala
agwe okubanga tasobodde kufuna
mulimuyeegaane
katonda
afe
afiire mu butali
butuukire
kati ye katonda waayagala gw'osigale ku mulamwa gw'olugendo
lwe
olw'okusikira
obulokozinaye
niye agende mu maaso n'okulabika ng'akuweereza ejje ly'abamalayika tewali ensonga ddala lwaki ojja kuweebwa abamalayika
okukuweereza
kijja kuba nti otunuulidde osikira
obulokozi
otunuulidde osikira obwakabaka bw'omuggulu oli mu lugendo omwoyo
lwakulemberamu
tewali kuffe mu nsi agenda kwekulembera mu lugendo okugjako omwoyo omutukufu ye kennyini yekka akutta okukulemberamu olugendo
era
mukama waffe yesu yatugamba
mulindeko
n'okutambula musooka mulinde omwoyo w'amazima
bw'anajja
abakulemberemu yesu yebazibwe ekyandikwa kino ekiri mu Ibulaani tukisoma
nnyo
Ibulaani esula esooka
13:14
nti kituufu bamalayika batumibwa otutuweereza naye waliwo ensonga enkulu eriko emabega gwe gy'otatusaako nnyo
mwoyo
wabula ng'olowooza nti bagenda kukuweereza mu bintuntubyo eby'engeri
ez'enjawulo
ebyo bagenda kuba babikuwa olw'ekigendererwa kiri kye tutunuulidde batunuulireyo tulabe
Abaebulaani yesuula esooka olunya
olw'13
naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo olw'14 bonna si gy'emyoyo egiweereza nga gitumibwa okuweereza olwabo abagenda okusikira obulokozi
nti bamalayika bano abatukuvu
myoyo
egitumibwa nga naye ekibaleese ku
mission kiri
kuweereza eri abo abagenda osikira obulokozi abali mu lugendo lw'obulokozi olugendo lw'eggulu abalina osikira obwakabaka
bw'omuggulu
yesu yebazibwe so byonna tulwana wadde nga tuyita bamalayika
naye
tebajja kujja kuweereza nga tufokasinze
ku kigendererwa
eky'okusikira obulokozi yesu yebazibwe kubanga gwe mulimu ogubatunyana omukulu okukakasa ng'ono atunuulidde ebyokusikira
obulokozi
nga bamuweereza si lwakugamba nti oli mukulu mugi waliwo abagenda ne bagamba gwe tolaba malayika babatuma
okutuweereza
ffe bakulu
we are the greater ones
si lwakuba ndi oli mukulu lwakuba olina by'otasobola
kukola
yesu yebazibwe naye nga baziba kubeerera obunafu ku lw'omwoyo omutukuvu atukulemberamu yesu yebazibwe ye omwoyo omutukuvu aliwo tubeera bunafu
bwaffe
okutukulembera mu lugendo luno ng'atunuulira ebyo ebitulemye awo no n'atumamu malayika kyava agamba tetulwanagana mu bina musaayi naye n'ab'amasaza
And the weapons of our war are not of flesh and blood.
They
are those who hold them, they are not of flesh and blood.
The
armies of these angels.
And
we are sent to watch over you so much. Joyful feasts they even make. After you confessing real salvation. And they rejoice say that child now is on track. Speak in vain. Great joy happens when sinner repents to get saved.
If
angels rejoice over that. They rejoice over what? Joyful you begin the journey of salvation. Begin this journey of heaven. Preparations to help you reach home.
So as
we study the cruise of angels,
this time
we get explained of
their
cause. The reason of God to send these angels, and they are led by the Spirit of God. Understand. God, Spirit leads us, head us back to heaven.
The thought
he leads us to meander this world.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Expect,
Holy Spirit came lead us meander over this world.
And
there's no way he's taking us.
Can you lead
people you don't know where you're taking them?
Yes, we have
praise Jesus so much. You can't lead people not knowing where you're taking them. Who leads us? The Holy Spirit.
Those,
in heaven, we are going back where we came from. Those who serve us, the angels, not because of our greatness, but our wickedness.
We want
to enter the kingdom of heaven.
We
want to inherit that salvation.
We
have to help them on the way. The generation is past. Imagine the intention of your salvation. Now enter a religion. Some of you are born in religion. You didn't know what is even religion.
Is
your father's religion, your forefathers. A religion of Satan, you don't know where he got it from. Some of you, you claim you're born in salvation. But when they ask you, what is that? Salvation just came to save us.
He
came to take us back to heaven. Let people prepare when we get back. I'll come for you, we get live there. God
has
saved you from the demons of the clans. Demons of what hindered you to know of your journey. When we take them away, he shows you the rightful way.
Yes, he was
praise Jesus so much.
So
with all that, what we have to look on,
be
led by the Holy Spirit,
and
know where he's taking you.
And
think of the situation of the angels.
They
focus much serving those to inherit salvation. Ask yourself, how do they inherit salvation?
The
kingdom of God is theirs. Kingdom of heaven came back home. Them to serve us fighting and forcing. But you
don't
know to fight for you when you yourself you're not aware. Let me ask a question. Now you go fight for the people. Well, but they are not aware that they are meant to be well. How can you do that yourself? It's like you find someone deep down in a ditch. You throw down a rope to bring them up. They say, this is the world we are meant to be in. They say, we are used to this, our world. You send down a rope to them to bring them up. What they do, they tie on the rope a stone. You're pulling up that person. You reach up here. And they tie upon the rope a stone.
But now
you do what you do.
You
let that stone go down, hit that funny head. And it gets back to sanity.
When you
put down another rope, it says you handle the rope to come up.
We are
down here, sin much trouble. Even our rope is the Christ Jesus.
His
rope from the heavens
come,
pull us from the world to take us home in heaven.
Sometimes
we tied on the rock stones.
You get separated
and you abandon
it. You
the false pastors, they call you out.
And you come back
from trust and you haunt this world. Of angels who rejoiced when I got saved.
You
have to serve the person to reach.
Look
how you kill their hope. But in all that, as we get explained of this code, last time it said that that faith,
yes, we have a
praise Jesus. Let's go Revelation, read it. Revelation 3:7.
Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Philadelphia wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi aggulawo so tewali muntu aliggalawo.
Yes, he was when
praise Jesus so much.
This church
was a secret church
where
they had put camps all over the world.
And
this time the angel from the secret group, they had put the camp in the church of Philadelphia.
Yes, he was when
praise Jesus so much. And these angels of fire, whoever entered that camp, who asked the armies of those angels,
you
are meant to know of this code, that the one who is holy, that
first
portion in that code.
Like
you press the computer and you put in a code, but it has five portions in the code. The code of the fifth group of angels, the angels of fire, it has five portions.
Akasoka,
the first one,
that
faith,
oyo mutukuvu,
the holy. And when you pray, and you can say,
this
group of angels of fire, those who have a call,
where
is the first aspect,
that
faith,
oyo mutukuvu,
the holy.
Ask
armies of angels of fire.
Teachings
have been taught us. Now, in the midst, you move on adding more codes. The portions which have remained.
Yes,
praise Jesus so much.
No, you
had the second portion.
That faith,
the true.
Yes,
praise Jesus so much.
That
faith is the truth.
Yes,
praise Jesus so much.
And
in prayer you can speak.
No, God, you come
and
you
say, say,
to
God Almighty, as armies of angels of fire, those in Revelation, chapter 14,
verse
18, get fire
from
the altar of God.
When
they move on,
they are
called, which has the second portion, that faith, the truth,
they
walk in the truth of the righteousness. Let them get fire.
Doro cha mukama ekyazaabu gezeke eri kumi weyogera bamansire ku maanyi yonna ag'ekizikiza agali mu kifo kyonna awali obulogo obusamize kwegana oyingira mu koodi munda muli ogenda ogikutulamu bw'ogisabira ebiseera ebisinga esaala erimu okumanya esaala erimu okukkiriza kw'ekigambo kya
Katonda
nange ekigambo kya Katonda kye kituwa okumanya
ekyokukola
era nga tukujjukira nti mu Yokaana essuula eno ey'ekkumi
n'ettaano
agamba nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange nga biri mu
mmwe
musabe kyonna kye mwetaaga kinaabakolebwa so koodi nazo kigambo kya
Katonda.
Yes,
praise
Jesus.
Who
can
push you with the power of the angels?
Remember,
there is a power within the word. But
there
are angels, the mighty ones, who fulfill the word of God.
As they listen to
the voice of the word.
Means
the power in the word.
They
are the angels themselves. There we seek their march.
I
want to see the power in the word.
Ninga tumanyito inakulaba
marayika kama kukiriza. See angels fulfilling.
Yes,
praise Jesus so much.
And
you want to see the power in the word you're reading. When you held Bible for a long time,
you read
yourself,
but
you discover the power in the word.
We heard of
the men spoke some time back. Come and see power which is in the word. But we don't even see the power. But we speak with very coarse voices.
They
show us the power in the word.
Yes, we was with you.
Amen. So this code is the third portion.
He
holds the key of David.
Yes, you was with
you. Praise Jesus so much. We move on with that code in this portion. With the key of David.
David
wasn't given a physical key.
But the key that
opened him to enter the kingdom was the Holy Spirit. After he was anointed, the Holy Spirit came upon him. And he drove him into the kingdom of King Saul.
He opened
up the heart of Jonathan and he connected the hearts.
He opened
up the hearts of people to him.
He
opened to him all doors. David with the physical key.
And
he had the big key he works with to open for him.
We
speak of the Holy Spirit is the key. Just as
I'm going
to move on, give them to you. With a group of angels of fire. You tell them, you pray the living God,
Father
Almighty,
who
is above all the heaven,
as it is
written of you.
Job 28,
verses
20,
and
28,
that you went above all the heavens,
and you measured the
king of kings,
and
you best up there.
Through
all heavens and earth, you bless their Father, speak with your words,
come out for
the
Jesus.
Lord Jesus,
who is
in the third heaven,
as
in
2
Corinthians,
chapter
12,
verses
1 to 3, your
words,
you send the Holy Spirit,
who
works with the angels, to lead us as your children, command the angels,
who hold
the fifth
rabbit,
who speak with the angels, Imagine your prayers before. Prayer of babbling yourself.
Whatever
you call, you speak out.
And it's
nothing like meaningful words.
And
you have to shout for a long time.
You can pray for
2 years and all out of the 2 years, you get out 3 rightful words. And they answer you only the 3.
That's
all day you speak many words. All those God never hears them.
There
are those which are meaningless, many of them.
Now,
2 years, some of you can pray, take 6 months.
Pray to God,
try to gather out 3 rightful words in the 6-month prayer. Don't you ask why apostles, prophets spoke 1-2 words? 1-2 words. Let this be there. They
knew
the power in the word.
And
angels they worked with.
Led
by the Spirit of God.
But if for
where the battle came from as
judges,
not knowing what's moving on. You pour out.
God will
be heard of your many words.
God
awaiting words which are in the scriptures. If you abide in me,
and
my words abide in you,
ask
what you need will be given you.
Yes, we have seen you.
So, again, all of the locals work on one way. So, salvation hardened because of those issues.
That's what we said to government. That the locals did
not understand. A time said salvation is not easy.
When
you enter it, you see as if you carried a burden
upon you.
Yet there is the greater one who is leading this journey, the Holy Spirit. There are the many ones
on our side
are they too mighty, the holy angels, to serve us in this journey.
But
we were involved in it alone.
Pastor
is carrying the burden of salvation, he doesn't know.
It's
heavy.
Even the
synagogue is built, he's brought it very far.
He's built
for close to 30 years.
15 years.
A synagogue.
And
the word salvation, it is very hard.
Pastor is
there 17 years.
He's
putting windows on the iron sheet structure. 17 years.
As you come in
salvation, you know,
no.
It's not easy.
My pastor,
15 years,
he is still
building that synagogue.
And
if I do one of 30 years,
he is
still 30 years, put a cathedral there. And that is the church. But 30 years. You look through and you begin to calculate
things
of salvation.
It's
great, even the good cancer of the throat. Now salvation.
As
he told you, they're not
well.
You pray for me. You don't know how I sleep.
You ask
who prayed for Elisha and how did he sleep badly? How this salvation?
The
way we saw of it. But it's called us that other aspects. When
it
opens, no one shuts.
That
fail.
He
who opens and no one shuts.
You can press
through that code in that aspect. As you speak with angels of fire. Right now that
fail.
He opens with his keys. The key of
David.
Fourth aspect of the code. The Holy Spirit. When he leads. No one can close this. I
am
right now to lead you. With the spirit of fear of God.
I am a cargo.
When he opens the door of heaven and you enter, and it is done,
the
code winds up there.
They
want to serve, they want to enter heaven.
He
has that fifth portion.
If he clothes
you in hell, no one will open for you.
Yes, we have
praise Jesus so much.
So, we come
speaking of these angels. According to what
we
read, Revelation 14. Verses
18.
Understand there is a group of armies of angels of fire.
Don't
back out in your prayers.
I
find you like a dove
on
the mountain.
Fire.
You're firing like a dove.
Why
are you making salvation a scorn?
You
do things not right. Revelation 14 verse 18.
Ne malaika omulala n'ava ku kyoto. Ye yalina obuyinza ku muliro.
Yes, we have been praised Jesus so much.
Ono ye malaika alina obuyinza ku muliro.
Angel in charge of the fire.
Oba guli muguru.
Whether in heaven.
Oba guli wano.
Whether on earth.
Kunsi kuno.
On this world.
Ya buvunanyizibwa.
He's responsible over it.
Okufuura ogwokya oba okutayokya.
Make it consuming fire or which never consumes.
Yobola oba kukwata nga message. Abudonego.
They get you like Sarah and
Mesach.
And Abednego.
Yaba sura y'omuliro.
And they put in the fire.
Bali bakimanyi mukama wa.
They knew God was there.
Basi ni kamalaika w'omuliro n'akufuura
ogutayokya. Angel of fire made fire not consume them.
Abali munda nga tebajja naye nga abali ene.
Inside the fire was not burnt.
And
those outside tongues of fire consumed them.
Ye malaika w'omuliro
is the angel of fire.
Akulira omuliro
he is the charge of fire.
Tali yekka
he is not alone.
Biyoni abiri mutano
there are 25 trillions of them.
Ngabwe tuzze tubasomako
like we started of them.
Bendeke fo kutola omuliro
they are ready to get the fire.
Nibo chamange
chizikisa and the powers of darkness.
Kakati gwe byabadde oliko
now what you are onto
nyochia
fire
fire
fire what fire are you talking about?
Church,
let's get be clear this
Bakusanga
time.
If
when you pray somewhere,
ugamba,
you say, oh, Father Almighty, King of Kings, Father of Heaven, Lord of Hosts,
five
thousands of angels, mighty one,
like
in the Psalms, 103, 19, 22,
the
angels,
the
mighty one,
gambo,
to fulfill your word,
Mukama,
Lord,
kuno
this time alone,
kuma,
the armies of angels,
who is
in charge of fire, like in Revelation
14, 18,
the angel of fire,
the
specific group
of
the angels,
those
with the cord,
that payeth. Oyo
the holy
omutukuvu bwati bwayogera oyo wa mazima bwati bwayogera aine shuzo cha Daudi bwati bwayogera oyagulawo ne watabagalawo bwati bwayogera oyagalawo ne wataba akukulira otume chimye cha malaika bomuliro bo chama kuboga shetani
wona
wabadanzuzisa mkubu ikabo chama nige chizikiza olinye ya mkama wafu Yesu batoro muliro kuchoto cha mkama e cha zabu ngeze keri 10 bo cha kuma amani nge chizikiza
ngeze
rae cha Sodom and Gomorrah
bad Sodom and Gomorrah
go wa yo cha Sodom and Gomorrah
are you the one who bad Sodom and Gomorrah?
But right
now you want to become as if you're burning yourself. Today we have two deserts out of Sodom and Gomorrah. We have
Sahara desert and Kalahari desert.
But everything there, when you
step
to the burn, even a demon no more goes to live there.
Ubura bogusindika mudongo
ngabuduka the desert spreads from there.
Bo lilo 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 la malaika
bichali. Fire risk of the death angels are still there.
Awo manye birebi yisewo.
You know seasons passed.
No kumera wechi bito wasoboka
kumera. Nothing can grow there anymore.
Ruamliro gwayo cha Sodom
and Gomorrah. Fire which part Sodom and Gomorrah.
Omanyibo batu mulira katonda bya tonda bya tonda mudongo na miza nokwemuza je byabo.
Never created a desert you can ask where desert came
from. Waliyo soma mudobere bere noda banga tonda tonda dongo.
Genesis did they say God created a desert?
Babu gamana yaura mu amazi no rukalu.
Rukalu na luite nsi. The dry land he called it.
Ekunga nuri amazi na luite
nyanya. The gathering of water he called it the ocean seas.
Waulira muti auna to
ndo. He created a desert.
Ade ndungu wengeri jiri ajamu.
Now the way a desert came in place.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
So, orwe songo ya Boruganda.
Because of that, brethren.
Ruachi tuyogwede kumarai kono yali akampinze de mukanisa ya Sodothia.
Why have we spoken of the angel encamped in the church of Philadelphia? For this is the 15th church.
Na yinga marai kono, ba marai kapo mriyo bali mchibinje cho mukanga.
The angels of fire are in the 16th group.
Ngawe tuzuza tukutegeza ako.
Like we've been telling you all.
Kubikulubesu leo munana.
Revelation 8.
Unyori soka nuroku
bini. Verses 1 and 2.
Kibali no mudumiza kute konde yo mukanga.
Have a commander holding the 16th trumpet.
Patusomeyo kwa ulire.
Let's read there and we hear.
Revelation 8
verse
1. Ne waba akasirikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Lunnya olw'okubiri. Ne ndaba malayika musanvu abayimirira mu maaso ga Katonda. Ne baweebwa obugombe musanvu.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Malaika bana abaduumizi.
The angels, the commanders,
abira na makondere gano musanvu.
Those holding the seven trumpets.
Botulya kufana njya fevi ya round.
Our image around, you can see them. Even here, they are there. Even there. Even there.
Yes, you have been
praised Jesus so much. These are commanders. When you enter warfare, what angel of fire, what spirit of truth,
you be
children of God. As the key,
the key
of the sixth group,
you
are the key of David.
When
you
leave,
you release commands to enter the commander,
hold
the sixth trumpet,
to
command the angel,
hold
the sixth bow. All those of fire,
those
war to burn powers of darkness and demons.
The
armies of angels beginning to terrify.
So
I joke, as you die in vain, you know, church,
obudde bwoyonooneddeo
obadde wasted there has been much.
Naye nga mukubikibwa 15 batulaga ono akutte ekibi
ekyomukaaga
oyo nno yakutte ekirimu ebisobola okufuula omuliro
ogudde
yonnawo okufuula oguliwo mu ngeri
gyagwagalama
oba okwokya nga tegulabika nti
weguliba
okwokya nga
gulabika
kati awo olaba mizimu nga gyadduka dda
mu ssabo
weriri tewali
aliyokesa
naye nga buli ayingiramu muliro muliro nga baateekawo omuliro nga naye tebagulaba
abantu
nga bwe twasomye ku kikomera kya Yobu.
Okubikulirwa essuula
ey'15 n'olunyiriri olusooka.
Naye
ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo. Bamalayika 7 nga balina ebibonyobonyo 7 eby'enkomerero. Kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mu butuukiririra.
Bamalayika bano bakutte ebyokulwanisa. Malayika oyo akutte ekibi
ekyomukaaga
ye malayika gwe tuzze tusomako bulijjo ali mu kubikulirwa
14:18
malayika akulira omuliro
n'eggye
eryo lyonna wamu
so
toddawo okubokola
ebibikuliddwa
bibeera
byaffe
n'abaana
baffe
n'abaana b'abaana
baffe
bibeera byaffe
kati
Bayibuli yatubikkulira
ekirimu
kituweereddwa
tukikozesa
n'atugamba ebigambo byange bwe mubeera mu
nsi
n'ebigambo byange nga biri mu
mmwe
mutanule okubisabiramu mulabe kigenda kubakolerwa gwe wadde ate mu kuyiiya
bigambo
omanyi walowooza nti oliko omwoyo
omubi
kumbe oliko omwoyo
omubi
bwe gwakuwanga agagambo gamba
agatategeera
ne gukumalira
ebiseera
saaba oluganda
katandika
okunyonnyoka ku koodi
eno
kamu ku kamu tutandise ne bwati bw'ayogera omutukuvu makulu ki agali ku kigambo
ekyo
okubeera omutukuvu era lwaki bamalayika b'omuliro bakozesa
koodi
kankubulire boona abayita nga toli mutukuvu
bayinza
okukutwaliramu ne
bakubabuliramu
totya mukama mwetegefu okusonyiwa obutali
butuukirivu
naye ekisinga
obunywevu
bamalayika b'omuliro bagenda okujja okukampinga nga mufuuse batukuvu kubanga buli kintu kyonna ekisemberera omuliro
gwabwesi
kitukuvu
kiteekeddwa
okusika obusisa okukiyingiza mu kwokyebwa
era
tugenda okutandika oyita omuliro
ogwo
olaba erayija yali ku lusozi ng'atudde nangamba oba ndi musajja ya mukama leka omuliro
gukeoli
eyali ali
awo
omuliro ne gubookyerawo butali butuukirivu totya kuyita muliro ogwo tuukirira
butuukirivu
ate katonda amanyi ng'ogenda
okutuukirira
kuba kati otidde ki
mbadde
ngambe ekyakulise tubeere
batukuvu
kubanga obadde ero oyagala okubayita
sikekyo bw'okyomubi
bw'osigalamu obubi bakukolere osabanga bw'oti
ku
nsonga eyo
n'ogamba
mukama omuliro ogwo bwe guba gujja nga gunsiŋŋanyemu obutali
butuukirivu
onkole nga
Isaaya
oyo kyeyokyeko ku mumwa gwange
onzigyeko obutali butuukirivu
naye tongekera
ddalawabula
oyokyenga omulabe wange
omusaanyeewo
kubanga oyinza obutakakasa nti oli mutukuvu oyinza okwetunatunulamu nga
waliyo ebibi bye sitannabakujjukira
omusajja tansiŋŋaana
nabye
essaala yo ebeeranga
bwetugenda
gikonkuludinga nayo
waliyesu
yebasibweoba kusiŋŋaanamu obuntuntu kale bo babwokye obutali butuukirivu busaanewo bwosigalewo ng'otukudde
Sickness, you never knew what you were burning over it. Yes, we always praise Jesus.
So why you get what you get on the book?
Sister finished the holy.
She wants to go and the fifth no come
but
to
point all of us to be holy.
I hope to go over the
chief. But what is that holiness?
Kuba to Navi and Yong at
we wash ourselves much.
Wanga wa to Gamu Peter when it's so best
to raise up. Ask in 1 Peter chapter 1.
At Gamba to be able to prove Gabo and Yomotu
be holy as he is holy.
But so may you go to the way.
Peter the Chisoka is Suli Soka. No renew the community.
1 Peter 1:15.
Na ye ngoyo eyabaita bwali omutukuvu era namwe muberenga batukuvu mu mpisa zonna.
Yesu yebasibwe nyo.
Praise Jesus so much.
Eyatuita mutukuvu.
The one who called us is holy.
Ye kodi yobatu wayogera omutukuvu.
That's the called that face the holy.
Era ngo kwerezebwe ekibinja kya malaika kino okutuuka mu kanisa.
This group of angels to reach out.
Okampinga wono okukolera ddala.
You encamp and work from there.
Mazima mba mutuso obutuukirivu nga mubutegedde.
And holiness we realize this.
Nengeri gye mugenda okubonyeza.
How you going to be holding it?
Yes, you have
praise you. Jesus so much.
So together, what no did you come to
at this word that you understand it?
Yes, you have
praise Jesus so much.
Ayenga, okogera ku butuku vubu.
But to speak of the holiness,
abayogera,
he speaks
that in
him there is nothing like darkness.
Wabula ye musana mwere.
But he is just light.
Omusana ogwo kumanya.
The light of knowledge.
Era ka buli kintu akikolera mu kumanya.
Everything he does it through knowledge.
Gana ffe kanisa bwe twolekedde okukolera ebintu byonna mu kumanya.
Just we to church here to do this all through knowledge.
Na tukukyali takizikiza.
And we normally bring darkness.
Wabula nga tukola ebyobutuuki.
But we do things of righteousness.
Kubanga bayogera na ffe mbalo yokaana esooka.
This is the book of 1 John.
Ayogera bwati.
We speak this.
Ebbaluwa ya yokaana ekisooka, esuula esooka, n'olunyiriri olw'okutaano.
1 John chapter 1 verse 5.
Nechino, chechigambo chetuwa ulile chava mwye. Era, chetubu ulida mwye. Nga katonda gwe musana, so mwye, echiziki za temuli na akatono.
Yes, ye wazigwe.
Praise Jesus so much.
Katonda gwe musana.
God is the light.
Some we yet every morning is
there is nothing like darkness.
But we get up on the sun again.
When we speak of this light,
you
may find God in the throne.
Ngaya kaya kano musana.
It is shining much light.
Of truth,
the righteousness.
We come to look to hear in your magazine. Now, for
being so holy in wisdom and knowledge.
Yes, sir. We musana na guf. Okumanyo kuna kufuna mo musana guaka.
To make that knowledge appear as light.
Elabu singa na wali katunda. Tuloza njaya musana guajuba.
Where God is, you don't think is light. Light of the sun.
Aba ya kumusana ugoku
is shining the light of knowledge.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Ero kumanyo kumbati mlimu wa
tejizikiza. That knowledge is nothing like darkness.
Ebi gambe ebi chami chami ere.
What which are crooked and perverse.
Era yogera kutuga ambabu wani.
He also to tell us this.
Ebaluwa yokani chisoka. Esuli esoka. Nalu nyiru wa mkaga.
1 John chapter 5 verse 6.
Wetu ogeranga tusachimu na ye. Nchutambuliranga mchizikiza. Tuli imba. Ti. Nchutakola mazima.
Nchibwetu ogeranga tusachimu na ye.
We claim we are in fellowship with him.
Mchizikiza.
We walk again in darkness.
Uvono webutalibu tuki.
That is the unrighteousness.
Uvukolevu uvukumuro.
Which stand for lacking knowledge.
So ngate omusana kwe.
Yet his light.
Ugula gobu tuki rivu.
Which shows his holiness.
Uli mokumanya chigambo jeno chikirisa.
Knowing his word and you believe it.
No yokiro kumobu tuki.
And you move on to keep righteousness.
Ukolevu gambe vili mokumanya.
As you do what's within knowledge.
Ayongere okunyonyola na agama.
Books don't explain it says.
Ebaluwa yokaana ekisooka. Esuula esooka olunyiriri lwa musanvu.
1 John chapter 1 verse 7.
Ne bwe tutambulira mu musana, nga ye bwali mu musana, tusa kimu fekka na fekka. N'omusaayi gwa Yesu, omwana we, gutunaazaako ekibi kyonna.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Nti bwe tutambulira mu musana,
move in the light.
Nga ye bwali mu musana.
As he is the light.
Yes, we have a
praise you. Jesus so much. After darkness has been taken away from us,
he
moves on to cleanse us even with this remaining. Moving in the light is the holiness.
But
that light is of knowledge. If you reject knowledge,
you will tell you
who is this bringing darkness in counsel. And
with
words without knowledge.
osobola okugenda mu kusaba
naye
ng'ebigambo by'osaba tebiri muwadde
okumanya
nayega kati otandisa oleeta ekizikiza mu
kutesa
n'ebigambo ebitali muwadde
okumanya
bulijjo okoma okuba nga tolina kumanya
kizibu
nnyo okolagana n'ekibinja kyabalayika
b'omuliro
kubanga bo bamanyi nti bwati bwayogera omutukuvu kitegeezo yali mu musana ogw'okumanya era ng'abasuubira okujja gy'alina okumanya kwatuwa tubula bakwata n'ebisirusiru n'abifuula
ebigezi
asobole okukola n'abagezi asobole okukola n'abalina okumanya yesu yebazibwe so kyava atunyonyola ku bikwatagana n'ekizikiza
ekyo
ekibi ekijja olw'obutamanya ayogera bw'ati mu yobu
38
yobu esuula ya 38 n'olunyiriri olusooka yobu 38 n'olunyiriri olusooka awo mukama n'alyoka addamu yobu ng'ayima mu mbuyaga ennyingi n'ayogera nti olunyiriri olwokubiri ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya
yesu yebazibwe
oyinza
okuba ogenza okwogera ne
katonda
nga bwe tuwulira mu isaaya esula esooka
18
nti nno mujje
tuteesefe
yesu yebazibwe kati ye mukuwanukulako okuli mu yobu 38 olunyiri olusooka n'olwokubiri agamba ani ono aleeta ekizikiza mu
kuteesa
n'ebigambo ebitalimu wadde okumanya yesu yebazibwe engeri gy'otandika okuleetawo ekizikiza
ky'okwonoona
kwe kuleeta oyogera ebigambo ebitali muwadde okumanya tomanyi gye bigenda kukoma
tebirina
musana gumala yesu yebazibwe
so
ye katonda okubeera nti bwati bwayogera omutukuvu
obutukuvu
bwe temuli mukuba nti kati anaaba
nnyo
yesu
yebazibwe
ye mutukuvu olw'omusana gw'okumanya takola nsobi lwa musana gwa
kumanya
magezi
wisdom
agali mu kigambo kye kyayogera so singa tunaafuna omusana guno
ogw'okumanya
koodi eno ejja tukulira nnyo
otuuka
n'ekiseera nga tokyagyogera
naye
ng'oyogera ebiri mu butukuvu
ebiri
mu musana
ogw'okumanya
yesu yebazibwe
kubanga
bw'atunyonyola obulungi
ku
musana guno mubakolisi ekyokubiri ayogera ku musana guno
ogw'okumanya
bakolisi ekyokubiri essuula ey'okuna
olunyiriri
olw'omukaaga
abakolisi ekyokubiri essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'omukaaga kubanga Katonda ye yayogera nti omusana gulyaka mu kizikiza eyayaka mu mitima gyaffe okuleeta omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga yesu kristo
yesu yebazibwe
kubanga katonda yalagira omusana ogw'okumanya gwaka emitima gyaffe tusobole okumanya ekitiibwa kya katonda
mu
kristo yesu mukama
waffe
tutegeere nti katonda ye kitaffe
era
bw'atugamba nti bwe mubanga musaba musabe nti kitaffe ali mu
ggulu
so tobanga ne kitaawo omulala ku
nsikubanga
kitaawo ali omu ali muggulu
si
kulwanga weefunira spiritual father wo omulala
ne
weefunira n'oleeta ekizikiza mu kuteesa kubanga ani aliba kitaawe w'omwoyo
gw'omulala
alibaayo laba bw'ojja okusaba n'omugamba ayi kitaffe ow'omuggulu kitange mu mwoyo yansomesezza jjo naŋŋamba tujje mu mpya zo kaakati n'abuuza ani kitaawo mu mwoyo ng'ajjukira olwo nakusomesezza we tugenda okusaba
ogw'omwoyo
wa katonda kati gwe n'ogenda amaaso ga katonda ate kitaawo ow'omwoyo gwo n'omusaba n'omugamba kitange ali mu ggulu kyo mu kuyigirizibwa kitaffe mu mwoyo kitaffe mu katonda bwe yatuyigiriza
omaliriza byolese mu kuteesa kwa katonda bijjudde ekizikiza eky'obutamanya naye yagamba nti obugagga buno
bw'okumanya
bagenda buteeka mu
kompyuta
ayagala buteeka mu
ggwe
tagenda kugula kompyuta abuteekemu
a computer to put it there. It's not to make a computer.
When
he made his act of covenant, he put everything there. But they don't benefit us when they are in the covenant box.
Okay.
A disc of God which keeps all things.
Ati yaya gala kula transfer ya vyo mbali
uandika mbali. Once transfer them in you.
Simu computer.
Not in a computer.
Ya vayo gira mbinyoro msavu nga.
That's why it speaks in verse 7 saying.
Awa kuli sechoku vili esule yokuna noru nyiwa msavu.
2 Corinthians 4:7.
Na yobu gagogo tulina vyo mbibia evye bumba. Amanya amaji enyo. Galiokega venge erika tonda. So say if
yes, you ever see you.
Praise Jesus so much.
Obutakumanya.
Praise of knowledge.
Everything
you pray, hold light over it.
To you get a vengi, you get a take
care. Don't speak many unclear things.
Simo vera mukodi yechi miyachi nechamara yechi
kumuka. What
we are going to do?
That face the holy.
Baku subidoku bango take do mutuku vichiteke
isa. You know what the holy means.
Si anavi.
He's not the one who has bathed himself.
Manya wazira mbali name for him.
Muslims have their way.
Get
that now they are clean.
Holiness
of doing things in the knowledge of God.
Automatically,
you must have gotten washed.
Because
those are the initial starters.
Being clean, doing
things of the kingdom of God, which are in knowledge.
Bring
long as church in the world, we find problems.
Take to
be holy as I'm holy.
We ask,
are we going to be washing ourselves?
Suppose
we say, I love his name.
We want
to wash his name in the basin.
Do
things he commanded us which are in knowledge. When a pastor gets holiness,
believe
the word of God.
Yes, you ever see.
Praise Jesus so
much.
And again, holiness. The more you want to get holiness, righteousness.
Yes, you ever see.
Praise Jesus so much.
But you won't get it.
The more you believe the word,
for
all it comes from the holy. You get righteousness. The more you add on
faith,
believing every word it told you, the more you add on, they say you gain holiness now.
Yes, we have as well.
Praise Jesus
so much. The
more you get revelation of knowledge of the word of God, you do as it is.
Move
in holiness just as it is holy.
Yes, you have
been. Praise Jesus so much.
You
walk in the light he is
and in.
In that time,
you
can't get the mindset of Christ in you.
And
you can pray as he thinks.
Someone
say now.
I
can pray as Jesus thinks.
Very easy.
All his thoughts are in this book.
Yes, you have
raised
it.
When you enter that
mind,
all the thoughts he spoke
of,
you hold his memory within you.
Yes, you have
raised Jesus.
That's
why he told us Romans 10.
Reaching
that holiness, righteousness.
Righteousness.
To reach us to holiness.
That
holiness.
To reach
the full knowledge now.
For
righteousness, it's the light of knowledge.
But
holiness is the full knowledge and his glory.
But
add in levels. The more we gather, we join on.
Romans 10:9. Kubanga boyetula Yesu nga ye Mukama n'akamwako. Nokkiriza mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Olinyo lwe 10. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu.
Nti omuntu
son
akkiriza n'omutima gwe
ne
bamuwa obutuukirivu.
Naye
nga tejjukira okukkiriza kukulina kubanga asoose wulira ekigambo n'akibikkulirwa n'akifunako
okumanya.
You
can't get that believing to be given righteousness. Righteousness is not you give it to yourself.
But
righteousness is the light of knowledge.
God alone can know that this person holds knowledge.
Yes,
praise Jesus, man.
Person
believes in their heart to be given righteousness. That they get to be holy as God is.
Yes,
praise Jesus.
I meant
to have believed the word of God.
That's
in verse 17.
Abalumi esule ye kumi, nolu njiri wa kumi na musamu.
Romans 10:17.
Kalo ukukiriza, kuva mkuulira, no ukuulira mchigambo cha Katonda.
Yes, ye wazuwe.
Praise Jesus so much.
Ukukiriza, kuva mkuulira.
Comes from hearing.
No ukuulira mchigambo cha Katonda.
And hearing by the word of God.
Emle wali yaba ulira ni wata tegele.
For those who hear and they never understand.
It
means if you are not revealed, you are not gotten any faith your
way.
And as you teach the word of God,
where
does you get revealed?
Get
the rightful faith.
And
it's not of persuading words.
But
it's in the power of God.
You first
get revealed of those words.
And
you get the power in that word. Enter in the faith of it.
Anytime
you get that faith,
you
move on, be given righteousness. Whatever you read and you're revealed of it, righteousness is given you. At the end of it, they say you're holy. Every word of God revealed to you. Understand the problem to do this.
No chireka.
And you leave it.
Nagamba chino chikole.
And they say do this.
No chikola.
And you do this.
Obutukufu. Obutukirivu bukuwebwa.
Righteousness is given you.
Ugenda weyongera ko obutukufu.
You gain more holiness.
Yes, yebazi wenyu.
Praise Jesus.
Tuka ikisera ngendoza ya Kristo ili mungwe.
You reach and the mindset of Christ is in you.
Ngosobola okwogera nga bwayogera.
You can speak how he speaks.
You pray as if
we would have prayed for you. All levels, angel of fire is in charge of fire.
I can't
read stories that God
burns. You know a level you are lacking.
This is a level faith you are lacking.
You are
believing the word which speaks of fire.
Who
is responsible for it? How is it brought to burn?
Yes, we was with you.
Praise Jesus, my.
So, now,
as we understand that word,
the
more we believe the word of God,
it's
in revelation,
it's
the light of knowledge. Move on, get the mindset of Christ.
We
think and do as he does. We begin to be holy. And we work righteousness. We get to be more holy.
Yes, you ever see
praise Jesus so much.
Look,
John 15, verse
7.
He to tell us how we can become holy as he's holy.
And
we get his mindset. John 15, verse 7.
Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ubibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Mu Yokaana 15.
John 15.
Nuno roho musanvu.
This verse 7.
Atugamba nti singa tubeera mu ye.
Abide in him.
Ekisooka kakasa ngu oli mu ye by'ebigambo okubeera mu gwe.
Proof speak in him is his words speak in you.
Tegeeza katonda oba oyambadde Kristo.
Means now you've clothed the Christ.
Era otandise okubeera omutukuvu nga bw'ali.
And you be holy as he is.
Wanga otandika okukkiriza ebigambo ebimwogerako.
You believe what speaking of him.
Nga biri mu kubikulirwa kwennyini.
And in the revelation.
Otuka okusaba nga mutuufu esala gy'osaba yange.
Rich to pray, and the prayer you pray is of righteousness.
Yes, he was doing.
Praise Jesus so much.
Mm-hmm.
When you pray well in that code, that face the holy of the angels of fire, the
sixth
group of the angels.
Christ,
you are in Christ,
and
this word is abiding in you.
Yes, he was doing.
Praise Jesus much. Remember one word.
He
telling us that all scriptures speak of him.
If
you enter scriptures in you, they begin to pray in them.
You begin to
pray just as exactly things to do. erango manye byomunyumba
things of the household
ebintu byanguwa
things get quickened
banna bibayanguruwa muna abatume bayanguruwa
apostles were quickened
ne kubanga bali mikwano jya Yesu
they were friends of Christ
bali mikwano jya kigambo
kya Katonda of the word of God
e yabakyaliranga bulijjo
visited them all along
erango bichabaga bachibayigisha bubo
they told them he entered in them
ne bakirizira ne bakola
and they believed and worked on them
nabawo obutukirivu
gave them righteousness
nabagatta ko obutukufu
joined on them holiness
Yes, we have
praise Jesus so much.
So, Munsonge,
I mean, this issue,
you think
over this word. John
5:39.
He speaks this. John 5:39.
Munnoonya mu byawandiikibwa. Kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo. Nebyo byebitegeeza ebyange.
Byonna bitegeeza ebyange.
All speak of him.
Nga muwandigambe njagala kumanya endowooza ya Yesu.
I want to know the mindset of Christ.
Era njagala okumanya Yesu.
Not this Jesus.
Yaani era alowooza kwenkana
ki? He thinks to what extent.
Ategeera kukoma wa.
Understands to what extent.
Omusana okukumanya ogwo gwalina obungi.
Of knowledge he has which is much.
Wamu n'ekitaffe n'omwoyo
gukufu.
Guli mu ki?
Is upon what?
Agamba bibi n'ebirowoozo bye.
Thoughts and mindset.
Owe agala okumanya ebyange.
Want to know my things.
Come
in my book.
Yingiza bino byonna mu gwe.
Enter all peace within you.
Ufune ndowooza yange.
Get my mindset.
Obeere mutukuvu.
You get to be holy.
Nga nange bwe ndi omutukuvu.
Just as I am holy.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
So n'olw'ensonga yange oluganda.
Because of that brethren.
Kyangu okozesa kodi eno.
Easy to use this code.
Wabula kizibu ekibadde okubikulirwa kodi eyo
yeeja. It is to reveal how that code is.
Wanguli abadde agamba yinza kuba namakulu ki mukusaka
kuno. What meaning can it hold in this prayer?
Naye bwe okibikuliwe kulaga amakulu agakirimu.
Feel it shows the meaning within it.
Boba malaika bomuliro tebasobola kukola kintu kyonna kiri waliwo bweru w'ekigambo kya Katonda.
Fire can't do anything with
akube ba malaika bibinja byonna.
All angels in all groups.
Era singa kanisa tukukira mu kino.
Church will get perfect.
Bebagenda okusooka okulaba kanisa ku lusozi waggulu
olw'empeko. First see the church on the top of the mountain.
Nga ya kikati ya waggulu nnyo erina amaanyi mangi.
I never with much power.
Agali mu kigambo.
Which is in the word.
Biba malaika 10 abatuukiriza.
There are thousands of angels fulfilling it.
Nga tetukyaka kudda okwekalamula na sala.
No more struggle with prayers.
Nga tuwaddayo dambiko y'abatume ne bannabbi.
Went back to Acts of Apostles and Prophets.
Zabu ne Feza tulina siku katabula ogenda.
Feel but we don't have to stand up and walk.
Naye gwe n'okwata akalima kamu
n'okabeerako.
Osaba.
You're praying.
Ate abasinga kumbwe muli kozesa maanyi ga
kizibu. Most of you use powers of darkness.
Nammwe bennyini mukimanyire.
You two, you know it well.
Mwalemera okwakusesinga maanyi g'omwoyo mutukuvu.
Access power of the Holy Spirit.
Olw'obutali butuukirivu
bwa. Because of your unrighteousness.
So singa tumale tufuna endowooza ya Kristo muffe.
Get the mindset of Christ in us.
Tuba tugeze ne maaso n'okufuna obutuukirivu nga tukkiriza ebigambo bye.
Gain righteousness as we believe his words.
Biwandiikibwa muffe.
They are written in us.
Tufuna endowooza ya Kristo muffe.
Gain the mindset of Christ in us.
Kubanga bwayogera naffe mu Bakolinso.
When he speaks with us in 2 Corinthians.
Sura y'okusatu.
Chapter 3.
Ayagala tufuna ebbaluwa ya Kristo.
He wants to make us a letter of Christ.
Awandiise ebigambo ebyo muffe.
Written those words in us.
Tubeere abatukuvu.
Get to be holy.
Nawe ali omutukuvu.
As his holy.
Tusabe essaala ey'obutuukirivu.
Pray a prayer of righteousness.
Abakolinso ekyokubiri essuula ey'okusatu n'olunyiriri olusooka.
2 Corinthians 3 verse 1.
Tutanula nate okwetendereza ffekka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza eri mmwe oba eziva gye muli olunyo olwokubiri mwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe abantu bonna gye bategeera gye basoma
nga tigulwayo bw'otambula n'obulira enjiri
oli
olutandika okwogera ofuuka bbaluwa kubanga buli bwomusomesa alaba omusana
abikulyanze
eno nembeera nga mmanyi nina
ebbaluwa
eyawandiikibwa omwoyo wa mukama bwe nabeera nga mpeereza nga
awandiikibwa
osobola n'osabira omuntu olw'ebbaluwa
eyawandiikibwa
kubanga ofuna endowooza ya katonda mu gwe otandika otambulira mu butuukirivu n'obutukuvu oba tokyetaaga na kunenyezebwa
bibi
kubanga ne bw'oba ogenda kikola bukozi ebyawandiikibwa bikugamba kati ekyo ky'okola tekiri ku mwoyo ebiri mu
gwe
Yes, Jesus.
Praise Jesus. What was commanded, that is not there.
Olaba nebe twanda bako yingiza mbyawa ndi.
If you want you not hold in the scripture.
Echo chewa yingiza chikugamba ndo bose ne mubiri byona na yingi.
Tells you
to chikukiriza kole
mwe. Those not yet here, that is not acceptable what we done.
Chewa ito kurumiriza ko mwe.
That's the confession of the spirit.
wange bigambo byatugamba gwe mwoyo ate bwe bulamu.
Tell us a spirit and life.
Katumaliyo.
Let's finish there.
Abakolinso ekyokubiri esuula eyokusatu n'olunyiriri lwakusatu.
2 Corinthians 3 verse 3.
Nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twaweererezaamu etawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu si ku bipande eby'amayinja wabula ku bipande eby'emitima egy'omubiri.
Kaakati ye omuntu kuva agamba.
Now the Holy Spirit says,
ekituufu asobola okuwandika ebigambo bino
mu ggwe. You can write these words in you.
N'olyokozesa bira ku musana ogw'okumanya.
In the light of knowledge.
Obutuukirivu.
Righteousness.
Era obutukuvu.
And the holiness.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
N'osobola okukolagana bulungi n'ekibinja kino ekyamalayika.
You can work with this group of angels.
Ab'omuliro n'ebibinja byonna ebirala.
Fire and all other groups.
Bye tuzze tusomako.
Which we started off.
Naye nga bw'obutuukirivu bwetaagisa.
Righteousness is needed.
N'obutukuvu bwetaagisa.
And the holiness is needed.
Kubanga bwe tutuuka ku b'omuliro.
But when we reach those of fire.
Ebiseera ebisinga kizibu okugumiikiriza munnange obutali butuukirivu obwo.
Had to bear your unrighteousness.
Bwabaagala kusaanyaawo.
They want to destroy.
Ekiyitibwa ekitali butuukirivu akiyimiridde mu kkubo lyo.
Old and righteousness standing your way.
Bwe kisiŋŋaana ng'ate gwe enkonga ayita kennyini.
You find yourself a stumbling block walking with it.
Omaliriza omeze ebigenge.
End up growing of leprosy.
Kubanga malayika w'omuliro bw'akusiŋŋaanamu kye kitasaaga akifuula kya kifutu.
Angel of fire, you find with something not right.
Mujjukira gundi Aaron ne Miriam.
Remember Aaron and Miriam.
Malaika w'omuliro ali wali mu mpagi y'omuliro bakola ebitasaana.
Angel of fire is with the pillar of fire, they do things not right.
Bafuulirawo empagi ne balwala ebigenge.
Leprosy.
So mu ngeri efaana bwetyo.
Now in a way like that.
Tetukutiisa Katonda omutukuvu.
We don't threaten the living God.
Naye kyangu nnyo.
But so easy.
Okufuuka nga ye.
To become like him.
Kubanga ekyo kyatusaba kyennyini
nnyini. What he asks from us.
Nga tufuna endowooza ye
muffe. And we get his mindset in us.
Ayogera naffe mu bakoliiso.
Speaks to us.
Ekisooka esuula ey'okubiri.
First Corinthians chapter 2.
Olunyo olw'omukaaga.
Verse 6.
Agamba bw'ati ku by'endowooza
ye. Says this about his mindset.
Abakoliiso ekisooka esuula ey'okubiri n'olunyiriri olw'omukaaga.
First Corinthians 2 verse 6.
Naye amagezi tugogerera mu abo abaatuukirira. Naye amagezi agatali ga mu mirembe gino. Abakoliiso ekisooka esuula ey'okubiri n'olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga.
First Corinthians 2:16.
Kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe alyoke amuyigirize.
Kubanga bw'ogenda mu ssaala olina by'omugamba ebibyo
by'olowooza.
Naye olusobola okuba n'endowooza ya Mukama
waffe.
Kisoboka okubeera abatukuvu nga
bw'ali.
Bwe tufuna omusana
ogw'okumanya
okuva mu kigambo kye.
Which comes from his word.
Kubanga bw'ayogera mu Yeremiya agamba.
When he's speaking to Jeremiah.
Kubanga baganya ekigambo kyange.
Refused my word.
Magezi kyagalimu.
What wisdom is within them.
So gye tukuma okufuna omusana gw'okumanya.
When we gain light of knowledge.
Ekigambo kya Katonda.
The word of God.
Tukikkiriza.
We believe it.
Tuweebwa obutuukirivu.
Even righteousness.
Twongera okukikola.
We move doing it.
N'ebirala byonna ebiri byawo.
All things in scriptures.
Tuweebwa obutuukirivu.
Even holiness.
Abakoliiso ekisooka esuula ey'okubiri n'olunyiriri lwa kkumi na mukaaga.
First Corinthians 2:16.
Kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe alyoke amuyigirize. Naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo.
Omanyi engeri gye tufunamu endowooza ya Kristo.
No, we get the mind of Christ.
Kasita ebigambo bwe bijja ne biyingira.
It is what get to enter in us.
Nga tubibikuliddwa.
God reveal of them.
Tubikkiriza.
And we believe them.
Tuweebwa obutuukirivu. Tugattako obutuukirivu. Tubeera abatukuvu nga
bw'alyo.
Tutandika okusaba essaala ez'obutuukirivu. Ne zikola bingi ng'osabayo Katonda n'ekola
bingi.
Yesu yeebazibwe. Osaba essaala ntono n'ekola bingi. N'ogamba leeta
ebidomola.
Agenda kuwa butto.
They're going to be given in oil.
Malaika w'ebipimo.
Angel of the scales.
Ng'omanyi buli kyayinza okupima.
N'omwakuma
ebitomola bya banneba byonna.
That every kind of neighbors.
Oleete wano bakuwe butto.
You bring, they give you oil.
Malaika bajjuza ebitomola byonna.
Angels fill.
Ebigwayo ku kyalo.
Every kind they finished on the village.
Naye ng'essaala yasabyemu leeta ekidomola
bitomola. But he prayed one prayer, bring jerrycans.
N'ekola byonna n'esasula amabanja agali gamubanjibwa n'atandikako edduuka n'akola ne sitoowa. Awo nabbi wakolera butto omanya amukubbyeko tayinza
mukuwabano
bannabbi b'obulimba abali
mu
katusome n'ekyandikwa kino kye tusembyawo ku paaka.
Let's read this scripture, we end up on this part. James 5.
Yakobo esule yokutano.
Olunyiro kuminisa.
N'olunyiro kuminisa tu.
James 5 verse 13.
Waliwo mumwe omuntu ali obubi asabenga. Waliwo asanyuka ayimbenga olw'okutendereza Katonda. Olw'ekuminenya. Waliwo mumwe omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Bagamba nti oba olemereddwa essaala.
When they tell you failed in prayer as you.
Oyita abakadde b'ekkanisa.
Call elders of church.
Oyita ab'envi.
Don't call those of gray hair.
Abakadde mukumanya.
Elders in knowledge.
Oyinza okubalibwa nvi nga naye butuufu kati mukumanya ofuusa omu ku bakadde abiri mu abana abali
mu gray hair, but knowledge will become like one of the 24 elders.
Kubanga bali ekibafuula abakadde kumanya byama.
The other elders is to know secrets.
Naye n'osinga n'omukadde w'ekkanisa oli awo tolina
nebyotegeera. Elder of church who understands nothing.
But
they call us the elder of the church.
Come out,
you ask a question to them. The Holy Spirit, the fullness is how? If you shake like that, you're filled of the Spirit. You know he's not an elder.
You shall
study them in the great Christ and his church.
Called an
elders to appear like 24 elders in
examples
heaven. They are examples, they know all the secrets of the church. Find an elder, ask them, what is the church? We know the church.
There
is a cross upon it. You know that one. I think he's the elder of a shrine.
Kubanga nama sabira gabira naba kadde ba.
Even shrines have elders. The shrine helps.
Yes, we have a sweet.
Praise Jesus so much. Let's move on with here.
Yakobo esule yokutano olunyolo 15.
James 5:15.
N'okusaba okw'okukkiriza kulirokola omulwadde. Ne Mukama waffe ali muyimusa. Era obanga yakola ebibi biri mujibwako.
Yes, you was
with. Praise Jesus so much.
Okusaba okw'okukkiriza.
The prayer of faith.
N'okukkiriza.
And the faith.
Okuva mu kuwulira.
Which comes from hearing.
N'okuwulira ekigambo kya
Katonda. Hearing by the word of God.
Kyogera kitya?
How does it speak?
Okisabiddemu otya?
Prayed it how?
Kuliwonya omulwadde oyo.
We shall heal that sick.
Omulwadde tumusiiga amafuta.
We put oil on the sick.
Akabonero kw'omwoyo omutukuvu.
A sign of the Holy Spirit.
Kubanga abatalina kukkiriza.
They have no faith.
Natamanyi mwoyo omutukuvu.
And they don't know the Holy Spirit.
Naye eri abamanyi omwoyo omutukuvu.
They don't know the Holy Spirit.
Luta wana basiiga amafuta.
We don't put oil on them.
Kubanga ye kenyini ge mafuta.
He himself is the anointing.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Yakobo esule yokutano n'olunyiriro lw'11.
James 5:16.
Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka. Musabiraganenga mulyoke muwone. Okusaba okw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo.
Owulidde ekigambo ekyo. Okusaba kw'omuntu
omutuukirivu
kuyinza nnyo mu kukola kwakwo.
Kati
bw'ati bw'ayogera omutukuvu. Asooka mu butuukirivu.
Ye
n'ayingira mu butuukirivu. Asooka mu butuukirivu obw'okumanya. Nabira mu kumanya okujjudde.
In the full knowledge.
Omusaba ogw'okumanya okujjudde.
Light of the full knowledge.
Nabira obutuukirivu.
And gets to be holy.
Oba omutukuvu.
Or the holy.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus.
Kati ekyo kyatusuubiramu.
That's what explains in us.
Okubeera abatukuvu nga bw'ali omutukuvu.
Be holy as is holy.
Era tusobola osabira mu kkoodi
eyo. We can pray in that court.
Nga tulina ebigambo eby'okumanya.
We have words of knowledge.
Tulina endowooza ya Kristo mu
ffe. We have mindset of Christ in us.
Nga tusabira mu kumanya nga bwe yayogera.
We pray in knowledge as he spoke.
Nga bwe yagamba.
As he said.
Yangu nnyo okutuukirizibwa.
That is it to be fulfilled.
Olw'ensonga nti bo bamalayika.
For the angels.
Tebatuukiriza biboozi byo.
They don't fulfill your stories.
Bw'omanyi baakugamba buli kigambo ekijja mu mutwe ng'osaba
kyogere. What in your head coming speak out.
Bwe n'olowooza bagenda kutuukiriza.
You thought you will be fulfilling that.
Naye nga tusembayo mu Zaburi.
In the Psalms,
twagala tuyingire mu kusaba.
We want to enter prayer.
Zaburi 13.
Psalms 103. 19-21.
Zaburi esuula y'13 n'19.
Psalms 103 verse 19.
Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. 2. Mumwebaze Mukama mwe bamalayika be. Mwe abazira abamanyi abatuukiriza ekigambo kye. Ngamuulira eddoboozi ery'ekigambo kye.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Ba malaika.
Angels.
Baweereza ba Katonda Kitaffe.
Servants of God the Father.
Omwana.
Son.
N'Omwoyo Omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Nga batuukiriza ekigambo kye.
They fulfill his word.
Bazira abamanyi.
They are the mighty ones.
Batuukiriza ekigambo kye.
Who fulfill his word.
Bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye.
Listen the voice of his word.
Oyinza okuzuula amaanyi agali mu kigambo.
You want to discover power in the word.
Olina okumanya ba malaika abali emabega
okukituukiriza. Angels behind to fulfill them.
Ago ge maanyi.
That's the power.
Abazira abamanyi.
The mighty ones.
Batuukiriza ekigambo kye.
Who fulfill his word.
Bawulira eddoboozi ly'ekigambo
kye. Listen the voice of his word.
Ge maanyi agali mu kigambo.
The power in the word.
Siku kulianga okakamuka olaga amaanyi bwagala kigambo
physical power in the world
waliyo bamalayika
they are angels
abazira abamanyi
mighty ones
so mu code yenu bwati bwayogera
this code that says
omutukuvu
the holy
mu kibinja kya malayika eky'omukaaga
in the sixth group of angels
malayika b'omuliro
angels of fire
singa weezuula muko obutali
butuukirivu
oba bw'olowooza
or if you think
ndowooza kyonna ekikugwako nga kina kikulumiriza
naye
ne weekanga nga tewayingira edda musaala ya bamalayika
b'omuliro
osobola okubasaba bino ebiri mu Isaya ne bakoma ku butali butuukirivu bwo ne babwoja
burn out your unrighteousness
kubanga bamalayika ono bamalayika b'omuliro baba bakola
if angels of fire are working
basobola okuyita ne bawoja buli bulwadde obubeera sirimu
cancer
biki byonna
cancer every virus
anti byonna sibiri mu butuukirivu okubeera mu mubiri
not in righteousness to be in the body
jukira bakimanyi bonti eno yeekaalu ya mwoyo
si
yeekaalu ya
ndwadde
yesu yebazibwe nnyo osobola okusaba bamalayika b'omuliro ne bakoma ku butali butuukirivu nabo ne babwokya manyi mulimu abalina ebibi
ebibalemedde
nga weetaaga babyokye
bwoke
obyenenyeja naye omutima gwo tegwagala
kubireka
owulira nga asikibwa okugenda
okubikola
osobola osaba bamalayika
b'omuliro
ne bakutaasa ne bookya obutali butuukirivu ne buggwaamu
amaanyi
yesu yebazibwe nnyo era n'okusaanyizibwawo ne
buggibwawo
katusome isaaya katusome olunyiriri olw'okutaano
isaaya essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'okutaano ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye kabaka mukama ow'eggye
yagenda otuuka mu maaso ga katonda nga n'ebyokwogera tabirina kubanga ajjukira nga yali atandise okuwemula n'okwogera ng'ebitasaana
nayo
yali abeera mu bantu
aboonoona
nabbi ono
isaaya
yeesiŋŋaana ng'atandiikiriza
naye
bagamba katonda taliyo nga nange sikakasa laba we bamukyalira nga yali omu ku
balondi
omanya waliwo abasomesa ne babalimba bwe kyalikiremesa isaaya okulaba
katonda yali uzziya
naye kennyini yalina ebimulemesa nga omuntu uzziya yali kabaka mu biro bye yafiiramu ono mwe yalabira katonda kiraga sizoni atulaga biki ebyaliwo ng'alaba katonda teyagamba nti omusajja ono yali egiyitibwa okulaba katonda aboonoonyi bwabe beera n'ebyonoono byabwe batulemesa ffe okulaba
katonda
yesu yebazibwe kale katonda ng'agamba olw'okuba gundi mwonoonyi bw'ate oli mutukuvu sijja kujja ekyo kikafuuwe
naye
jjukira isaaya yaayo mu kunnyonnyola omutukuvu nga mwadde mu ofiisi ye yagamba naye kennyini emimwa gye gyali gitandise okuwemula n'okwogera ebitasaana
katonda
olw'okuba yali abeera mu bantu era babeera
bwerabi
n'atya n'okuba nga ayanukula ekigambo kyonna naye mukama yamuyamba nga naffe bwe tugenda okusaba bamalayika bano ab'omuliro batutaase obutali butuukirivu bubadde
bukyasigaliddeaki
babwokye ate bajje bookye endwadde n'amaanyi g'ekizikiza gonna era balumbe amaanyi g'essabu obusamize n'obulogo bannabbi w'obulima n'amaanyi
g'ekizikiza
okugookya omuliro
Isaiah esuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omukaaga.
Isaiah 6 verse 6.
Omu ku baserafi n'alyoka abuuka n'ajja gye ndi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo ze. Ye yali ajje ku kyoto ne namagalo.
Yesu yebazibwe nnyo.
Aserafi
tumanyi ng'alagira kerubi.
We know a seraph commands the cherubim.
Ali ku kyoto kya Mukama wa
n'ekyazaamu. At the golden altar of God.
N'atuulawo eryanda
ly'omuliro. A call of fire.
Isaiah esuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omusanvu.
Isaiah 6, 7.
N'alikomya ku kamwa kange n'ayogera nti, laba, lino likomye ku mimwa gyo. Era obutali butuukirivu bwo bujjiddwawo.
Yesu yebazibwe nnyo.
Omuliro
ogwo
gwe
yakomya ku mumwa gwe.
Omuliro
oguyita mu kigambo kya
Katonda.
Kubanga ayogera mu Yeremiya n'agamba. Ekigambo kya Katonda muliro
ogwaka.
Tugenda kuba tusaba. Katonda atuyambe tutuukirire.
Tusobole
okukola n'ekibinja kino ekyamalayika
eky'omukaaga.
Nga bwe tuwulidde baati. Mukodi ya mpati soka
in their code the first part.
Bwati bwayogera omutukuvu.
That face the holy.
Utegedde to obutuukirivu obwo.
Realize that the righteousness.
Buva musana obw'okumanya.
Comes from the light of knowledge.
Ate obutukuvu.
And the holiness.
Buva musana obw'okumanya
okujjudde. Comes from the light of a full knowledge.
Ate wali kikolebwa ekyo kyami kyami.
That thing done which is perverse.
Wakubadde ekyenyonyi.
Neither that crooked.
Era nga tukyasobola kunyoola mu kigambo kya
Katonda. No one can twist the word of God.
Tolamu newakubadde okwongera.
Adding in it.
Naye okukisabiramu nga bwe kiri.
Pray within it as it is.
Naba tukomyewo ku mulundi guli.
As we get back the other time.
Tegere bwati bwayogera.
We get to know that faith.
Owamazima.
The truth.
Era alina ekisumuluzo kya Dawudi.
With the key of David.
Agulawo ne watabagalawo.
Opens no one shuts.
Era agalawo ne watabagalawo.
And he will shut and no one opens.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Katuyigire mu kusaba.
Let's enter prayer.
Kama atuyambe.
God help us.
Atufuule abatukuvu.
Make us holy.
Ebyo bibadde bikyagaanye okutuukirira mu ffe abiddewo.
Akkirize
gira bamalayika b'omuliro.
Accept angels of fire.
Bajje batambule okukola mu kkanisa.
Come begin work on the church.
Tusobola okubatuma.
And we can send them.
Era nabo nga basobola okukola.
They too can work.
Okusaanyawo amaanyi g'ekizikiza.
The great powers of darkness.
Kitaffe omuyinza ebintu byonna.
Father Almighty.
Tukugulumiza.
We glorify you.
Tukusinza.
We worship you.
Tukuddiza ekitiibwa n'ettendo.
We glory and honor.
Tujja mu maaso go n'okusaba.
Come before you are praying.
Nga bwe wasooka okututegeeza.
Osina
bafiri kwesula ey'okuna onyola omukaaga okutegeeza bye twetaaga okuyita mu kusaba naffe olwaliro mukama atuyita mu kusaba n'okwenenya wamu n'okwebaza tujja okukutegeeza mukama bye twetaaga nga leero kubanga ggwe watuwa ekisa ekyo gwe watukkiriza mukama oyita mu linnya ly'omwana wo mukama waffe yesu otuyigiriza tusobole okuganyulwa nga bwe watusuubiza mukama osinzira mu Isaaya eyanoba omunaana olunyolo kumi n'omusanvu nti yenza mukama abayigiriza okugasa abalaga ekkubo lye munaayitamu mukama ssebo mulungi twazze ku lusozi lwo okuyigirizibwa nga bwe watugamba omika esuula ey'okuna ne mu Isaaya esuula ey'okubiri tulijja ku lusozi lwo mukama okuyigirizibwa era tulimanya amakubo go olwaleero mukama tusinganye omwoyo omutukuvu ku lusozi lw'ekkanisa yo wetukuŋŋaanidde nga leero nga bwe watusuubiza babiri basatu we banaakuŋŋaana nga w'oli mukama waffe yesu era tusiŋŋaanye omwoyo wo n'atuukiriza ebiri mu Yokaana 14 abiri mu mukaaga n'atujjukiza byonna bye wayogera mukama n'atusomesa ekigambo eky'obutukuvu bw'asinzidde mu koodi ey'abamalayika ekibinja eky'omukaaga bamalayika ab'omuliro nga bw'ogamba ssebo mukubikulirwa essuula ey'ekkumi n'ennya onyole 18 tina malayika w'omuliro akulira omuliro n'abuusibwa okuva ku kyoto kya mukama ssebo kabaka bakabaka naffe olwaleero twongedde okutegeera ekibinja ky'abamalayika ab'omuliro abavunaanyizibwa okwokya amaanyi ag'ekizikiza nga bwe baayokya Sodomu ne Gomora ssebo naffe olwaleero mukama nga bw'otuyigiriza n'otuyigiriza ku koodi eno gye bwati bwayogera omutukuvu ne lutegeera mukama nti obutuukirivu bwo buli mu musana omusana ogw'okumanya era obutukuvu bwo buli mu musana ogw'okumanya okujjudde omutali mu kizikiza omutali mu kyenyoddenyodde nga totodde mu byawandiikibwa era nga toyongeddemu mukama so nga tobinyodde naffe mukama olwaleero tutegeezeddwa ebyawandiikibwa
abantu tube byamazima otugambye mukama tubeere batukuvu nabo oli omutukuvu n'otutegeeza mukama nti omuntu alaba obutuukirivu olw'okukkiriza naffe mukama tuwulidde ekigambo kyo nga leero mukama ne tusalawo okukkiriza ekigambo kyo tuweebwe obutuukirivu obwo bwe watusuubiza ng'ogamba nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kya katonda tukulidde mukama era nitutegeera bamalayika b'omuliro abalina koodi bwati bayogera omutukuvu era omutuufu era mukama alina ekisuubizo kya dawudi mukama tusindika egere bamalayika omuliro abaoki abanga ekizikiza kankano mukama nga bwe wasooka otugamba nti abakulembera omwoyo wa katonda sebolo lyezaddire okabaka bakabaka naffe tukwebaza olwaliro mukama kubanga omwoyo omutukuvu atukulembeddemu mukusabanga leero sebo kabaka bakabaka era nga tusaba mukama omuyiza ebintu byonna okkirize ejjere bamalayika ab'omuliro okuyitamu kankano sebo kabaka bakabaka okugenda okwokya amaanyi g'ekizikiza era tusaba malayika w'omuliro sebo kabaka bakabaka atuumire malayika oyo owekondeera ery'omukaaga atumire malayika akutta ekibi ekyomukaaga ye malayika w'omuliro ng'ezekeri esula eyo ey'ekkumi atole omuliro ku kyoto kya mukama ekya zaabu okwokya amaanyi g'ekizikiza okusookera ddala mukama atuukiriza ebiri mu yesaaya esula eyo ey'omukaaga olunya olw'okutaano n'olw'omukaaga asooke akome ku butali butuukirivu bwaffe leka atuggyemu obutali butuukirivu omuliro ogwokya ogw'ekigambo kya katonda oguli mu yeremiya ssebo kabaka bakabaka esula eyo ey'abiri mu esatu okwokya amaanyi g'ekizikiza ensigo ey'ekibi ebadde mu musaayi gwaffe ebadde egyasimbye amakanda mukama olwo nejjere bamalayika lye bayogerako ssebo kitafamuiza ebintu byonna mu basekabaka ekyokubiri esula ey'omukaaga olunya olw'ekumi n'ettaano paka olw'amakumi abiri ejjere bamalayika b'omuliro lijje likampinge mukama mu masekati gaffe nga bwe lyakampinga mu kanisa eri ey'omuserodofiya nga bwe tusomesebwa katonda ffe mu kubikulirwa esula ey'okusatu olunya olw'omusanvu n'okukiira sebo leka bakampinge ne ku mulundi guno mu kanisa eno ey'obulokozi mukama ekanisa yo tulyoke tubeere ku ntikko era basinzire mukama okugenda okwokya amaanyi ag'ekizikiza ag'amasabo banabbi b'obulimba abasamize wamu n'abalogo bonna bafefete buli maanyi g'ekizikiza era basaggule buli maanyi ag'ekizikiza nga bwayogera mu zakariya esula esooka olunyola ekumi n'omunaana paka olwabirimu olumu n'otuma bamalayika abasaguzi bamalayika abafefesi bamalayika abafefesi leka basaggule mukama malayika w'omuliro yitamu n'omuliro gwa mukama okwokya amaanyi g'ekizikiza okwokya endwadde ezibadde zitulwaza ezibadde mu mibiri gyaffe gyokye n'obutali butuukirivu bwonna obukomeko busangizibwewo era oyitemu okwokya amaanyi g'essabo ag'obusamize n'obulogo agali mu kanisa ez'obulimba mu bannabbi b'obulimba sobo kabaka bakabaka osaanyeewo amaanyi g'ekizikiza paka nga ekkanisa y'omukama ey'oluvannyuma eri ku ntikko mukama ku mulundi guli tubadde tuyita omuliro naye nga tetumanyi muliro weguva naye raba watunyonyodde mwezekeri essuula ey'ekkumi olunya olusooka n'okukiira sobo kabaka bakabaka n'otugamba malayika n'ayingira ku kyondo kya mukama ekya zaabu ekiri mu masekati g'abakerubi n'atoola omuliro malayika w'omuliro toola omuliro kaakano ku kyondo kya mukama ekya zaabu oyo ky'amaanyi g'ekizikiza amaanyi g'abanabbi b'obulimba okwetoola ensi yonna mu bulogo n'obusamize batuma ab'obulimba mu nsozi n'omubulogo ne mubusamize bonna obuli mbiwonvu mu bitanda munda ebyo ebibi egyegimbisa mu bisolo egiri mu mbuzi n'omubiyuka ne mu binyonyi kaakano sobo kabaka bakabaka ofuule ekkanisa y'oluvannyuma ebeere ku ntikko waggulu mukama yo ky'amaanyi ag'ekizikiza tumejjere bamalayika b'omuliro era ijja yali ku lusozi mukama n'ayita omuliro ne gukka bamalayika b'omuliro baalinga naye ayi kabaka bakabaka naffe tuyizejjere bamalayika b'omuliro sebo kitaffe omuyize ebintu byonna oyo ky'amaanyi g'ekizikiza oyo ky'endwadde zonna mukama oyo ky'obunafu bwonna oyo ky'okulemerwa kwonna mukama twakitegedde omwoyo omutukuvu atukulembeddemu lugendo olugenda mu ggulu naye mukama y'ow'amaanyi oyo ali mufe akulembeddemu essaala eno nga bwe watugamba Ruumi nti omwoyo omutukuvu atubeera obunafu bwaffe kubanga ayogayira abatukuvu nga katonda bw'ayagala naffe leero mukama omwesigwa omuyinza w'ebintu byonna tukkiriza okusaba kuno ng'omaze okukuwulira era otumejjera bamalayika abatuweereza tusobole osikira obulokozi nga bwe watugamba Ebulaniya essuula eyesooka onyola ekumi n'esatu paka olw'ekumi n'ennya n'otugamba nti bamalayika gyembeye gitumibwa nga gigenda okuweereza abagenda osikira obulokozi mukama leka bamalayika b'omuliro bookya amaanyi g'ekizikiza agabandika kutta emirimu gy'abaana b'okwetola ensi yonna abarokole ezabi ya mukama erikulemera moyo wa katonda obasubule mukama obaje mu ndwadde banabesa yuli obulokozi niwayogera ko ngosina mu zaburi ya 5 mwebo olunyole 12 ngokama ati mukama onzirize sanyo yuli obulokozi ero nyweze no moyo gwe dembe mukama leko tudweze no moyo gwe dembe buli abadde ko moyo gucha mulondola mu biroto de mukolesebwa kusa malaika wa muliro atekeye biko okuteka amanyi gachizukusa ebigali yo muliro ai kabaka teke ebiko byomuliro malaika womuliro nabo wakola ku mulembe gwa Yobu n'omuzimba ke ebiko ebyomuliro neza deli akatonda lino literewe mpaji ya malaika womuliro literewe ebiko byomuliro ku mirembo gyabwe kusateli abwe abade bakyalondebwa emisimu amanyi gakizikuzanga gakyaba jako ne gabatagula ababadde bakyalina amadirisa mitima gyabwe ogikale mukama omubisitaani alina okulya olyoma eri obulamu bwabwe malaika womuliro zimba emitima gy'abantu bano gizimbe bateke ke ebiko byomuliro n'emirimu gyabwe gyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwana akatonda omulamu emirimu gyabwe ezabe lyabwe obulamu bwabwe obuweereza bwabwe leka mukama obateekeko ebigo by'omuliro leka mukama tuwangule mu nnaku zino ez'oluvannyuma waleme okubawa n'omwaddiriire emabega soboka bakabaka weebale mulokozi waffe weebale kitaffe omuyiza ebintu byonna kubanga owulidde okusaba kwaffe era n'okwanukula tusabe byonna nga tukkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu mukama akuwa omukisa.
God bless you.